yadde ku yadde yadde ku nzijukira plastic cup techisengeri ediro twawuzisa kikatini oyi yali outside buli kumachanga twasomba bubaketi yenzoli yayita mukyogero ekimuli ekyaloka ku nkokoto ofiisi yabula tetwasoma kumalako naye neebaza mungu ndiyaddeko nze ndiyaddeko yadde yaddeko wadde bitabo tebyawera bibulako naye neebaza mungu ndiyaddeko nze ndiyaddeko yadde yaddeka basoma negibulanga kati bayiribi namwe mwebaze mungu muli yaddeko abanda banga mikuli kyesuti mulowooza kuva mbuto twali bwetuti twalyako kunva mutalisoloti naye kati yeffe tusika ebifi bwe bakutuma batobye yeffe bakawonawo yeffe kuba za mbogo yeffe 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 bakasuti yeffe abasala lwera yeffe abasomoka mabira yeffe nze ndi yaddeko yadde yaddeko wadde bitabo tebyawera bibulako naye neebaza mungu ndi yaddeko nze ndi yaddeko yadde yaddeka basoma negibulanga kati bayiribi namwe mwebaze mungu muli yaddeko tetuganye ti tetukyegomba naye tulinako we twatuuka twabukuta twabyanza osanga kikubitonooma enzoli yayita mukyogero ekimuli ekyaloka ku nkokoto ofiisi yabula tetwasoma kumalako naye neebaza mungu ndi yaddeko nze ndi yaddeko yadde yaddeko wadde bitabo tebyawera bibulako naye neebaza mungu ndi yaddeko nze ndi yaddeko yadde yaddeka basoma negibulanga kati bayiribi namwe mwebaze mungu muli yaddeko kimeba tuli yaddeko ababooda muli yaddeko abataksi muli yaddeko abeesiga mukama mwamalayo abalaasi muli yaddeko senti andulu wagikubye ennyo naawe.
Remember where you got it from. www.djericom.com.